na siwa
mbuti na baiba somo ziliba kuya kulanda sanguru kota lingala na ziwa The Voice of America vuta Washington na ilobeli edi isango opona ko bundisa bo panzani bo abokono bo coronavirus ziwa lingala ezali kopesa bino sango motika na ba studio na yango na Washington Komini ya Gombe na ingumba ya Kinshasa ekangami uto lelo mpona bopekisi bopanzani bwa bokono bwa coronavirus ya sika COVID-19. Police pe bayibo kengi batiami na bokoti bonso ya komini eye mpona kolekisa moto te abimato pe akota nyonso ezole kamalamu. Toyebi police, toyebi si police eye ba kotika bato baye bazali na ba badge spécial lokola basali ya ba banka kokota elobi mokambi ya ingumba ya Kinshasa Jantini Ngobila. Uto tongo police eboyaki kokotisa bato mingi ata bazalaki na ba badge. Na ngambo na ye ministre ya environnement pe ya développement durable Claude Nyamugabo alobi ete tango eye ya bokangami ekozala. Mpona kotia nkisi ya koboma mikrobe to pe kodesinfecte zando pe disika misusu ya mosala misali te bako kokangami bwango bokozala mpona mikolo zomi na minei ndenge moko pe bingumba bya Beni Butembo Goma na Nord Kivu na ekolo Congo Democratique pe bikangami mpona kopekisa bopanzani bwa bokono bwa coronavirus COVID-19 motango ya baye ba zwami na yango mumatitulanda sango na Irikas Mwisi uto engumba ya Norki
utelilo ni bembo kati ya ngumba Goma Butembo pe Beni na Nord Kivu bikangemi na bakonje etuka pona ko luka ko silisa bokono ba coronavirus boye bosi boluti ndelo bipai bie alobi ministre provincial ya transport considera le risque la menace de la propagation de cette
la commune en attaque
ya de coronavirus
cano
la COVID-19 et si les bomi bato mitano pe bato tukumi nei na mitano ba yebani okozwama na yango tukumi sato na mibale nde bazwami na yango na Brazzaville pe zomi na misato nde na Pointe Noire Dr. Gilbert Ndjesi mokambi ya bitumba na COVID-19 na Congo Brazzaville alobi ete bato zomi na mibale nde bazwami na bokono bwango na mabele ya ekolo ya Denis Sassou Nguesso asengi na bakambi ya balopitalo ya prive bamikotisa na bitumbali ye mpo nde bato minei bazwami bato banei bazwami nde na bacentre hospitalier prive bakufi kuna sango na Lingala na VOA uta Washington. Vital Kamerhe mokambi ya misala ya president Félix Tshisekedi azali kuyanola na ngonga eye na parke sima na kobengisama mpo etali misala ya botongi na nzela ya mikolo nkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi. VOA Lingala ebengaki mokambi ya akaze George Kapiamba tolanda
Vital Kamerhe babengisi ye na parke general ya Kinshasa Matete mpona kopesa ye communication en rapport na bankete oyo justice azokosala depuis plusieurs mois na makambo etaleli detournement ya bafonds public, c'est-à-dire moyibi oyo ekotaki na misala ya 100 jours ya président de la République mbongo ebele bato nyonso bayebi ebongamaki bato bayibaki yango misala yango etambolaki malamu te yango mokonzi ya mboka président de la République asengaki na justice asala bankete na ye alukisa mosala na ezosala